waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
Wasiirka deegaanka Tanya Bilibasik ayaa sheegtay in dowladda federaalku aysan aad uga walaacsanayn natiijada doorashooyinka ku celiska ah ee gobolka Queensland, ayna aad uga walaacsan tahay xalinta arrimaha dadka Australianka ah ay wajahayaan ee nolol maalmeedkooda ah. Doorashada ku celiska ayaa muujisay codbixiyaal fara badan oo aaday dhanka isbahaysiga liberaalka iyo nationalka ee marka la soo gaabiyo LNP loo yaqaano ee kuraasta Enala iyo Ipswich West, kaas oo Premierka Queensland Stephen Miles uu ku tilmaamay mid aad ugu xun xisbiga Labourka. Doorashada gobolka ayaa loo qorsheeyay bisha Oktoobar ee sanadan aynu ku jirno. Miss Blibisik ayaa waxa ay u sheegtay Channel 7 in dowladdu ay wali diiradda saaraysa xalinta qiimaha nolosha ee dhammaan Australianka. Madaxa xogeynta baahda reer Yurub Ursula von der Leyen ayaa sheegtay in dadka ku haray Gaza ay wajahayaan macaluul, waxayna ku baaqaysaa xabad joojin goobtaasi ka dhacda. Miss von der Leyen ayaa hadalkan ka sheegtay Masar kadib markii ay heshiis iskaashi istaraatiijiyadeed la saxiixday madaxweynaha dalkaasi Cabdul Fattah al-Sisi. Masar al-Sisi ayaa dhankiisa sheegay in Masar iyo Yurub labaduba ay diideen howlgal ay ciidamada Israa'iil ka sameeyaan Rafax. Miss von der Leyen ayaa dhankeeda sheegtay in bulshada caalamku aysan aqbalin xaaladaas Gaza ka jirta. Natiijooyinka ka soo baxay doorashadii waddanka Ruushka ayaa muujinaysa in Vladimir Putin uu ku guuleystay doorashada madaxweynenimada ku dhowaad 88% codadka la dhiibtay ee 87.97% codbixiyaalka ka gaadhay. Dowladda Maraykanka ayaa bayaan ay soo saartay dhankeeda ku sheegtay in bartilmaameedsiga Mr. Putin uu ku bartilmaameedsanaya ayay dhaheen mucaaradka ay la macno tahay in doorashadu ay tahay sida iskacad, mid aan xor iyo xalaal midna ahayn. Dhankiisa madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa ku gacan sayray natiijada doorashooyinka madaxtinimo ee Ruushka ee Putin ku soo baxay, wuxuuna ku tilmaamay tani in ay tahay mid horay loogu bartay. Hadalka madaxweynaha Ukraine ayaa imaanaya iyadoo Putin loo doortay madaxweynenimada dalka markii shanaad oo xiriira kadib iyadoo markii ugu horreysay ee Putin uu madaxtinimada Ruushka qabtay ahayd 2000. Putin ayaa isagu hayn doona madaxtinimada waddankan 6 sano ee nagu soo beegan. Haatana haddaynu eegno cimilada iyo heerka kulka maantanimada Isniinta ee 18 bisha March ee aynu ku jirno, Perth waa qorrax, heerka kulkuna waa 30, Melbourne ayaa iyaduna sidoo kale qorraxa, heerka kulkuna uu gaadhaya 32, iyadoo Canberrana shuuxya lagu sheegay rooba, heerka kulkuna uu gaarayo 24, Sydney ayaa iyaduna sidoo kale shuux lagu sheegay rooba 26, heerka kulkuna uu yahay Brisbane ayaa iyaduna 29. Dhanka sarifka, halkii dollar ee Australianka waxa uu dhigmaama lagu sarifi karaa 65 senti oo dollarka Mareykanka ah.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.